Soon all kingdoms will cease to exist.
Kungekudala zonke izikumkani zizawuye kokubakho. Kodwa ubukumkani benkosi buya kuma ngonaphakade kanaphakade. Thanda ukufunda nje izibhalo ezimbini kulomxholo. Yokuqala kuDaniel isahluko sesixhenxe. Enye ke kusitshilelo sahluko seshumi elinanye. UDaniel isahluko sesixhenxe. Umxholo wamashumi amabini anesixhenxe.
And dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven.
Ubukumkani negunya nobukhulu bezikumkani phansi kwamazulu onke uya kunikwa abantu abangcwele bosenyangweni. Ubukumkani bakhe bubukumkani obungunaphakade namagunya onke ayakumbusa amve. Amen.
Revelation chapter 11.
Sichilelo isahluko seshumi nanye. Mqolo weshumi nesihlanu.
The seventh angel sounded. And there were great voices.
Sathi esesixhenxe isithunywa savuthela ixilongo. Kwabakho amazwi amakhulu emazulwini esithi. Izikumkani zehlabathi zithe zaba zizenkosi yethu nezikaKristu wayo. Waya kuba ngukumkani kuse emaphakadini asemaphakadini.
You will understand why I'm a little moved today.
Uzoqonda bakutheni ndishukumiseka nje kancinci namhlanje. Mhlawumbe ngaphezulu kunezinye inyanga zalonyaka. Shukunyiswa. Yinto uThixo asele eyenzile. Ndisonganyelwa nje into eyenzekayo ngokwesopolitiki. Kwaye ewe ke le nto iqhagamshelene noxanduva olukhulu esiluthweleyo kakhulu ke ngeli xesha. Namhla sawuthi ngokukhawuleza sibhekisele kuyo iminyhadala eyenzekayo nje. Kwayimihla ngemihla sibonile ukuba iindaba ezintsha nenguqu entsha yenzeka. Kwaye njengoba sithe saxela iminyaka ngokubhekisele kwilizwi lesiprofetho, siyabona ukuba isiphelo sisondele kwaye zonke izinto kumele zenzeke ngendlela ekumele zenzeke ngayo kwaye kumele bazi kumjikelo wokugqibela. Kwaye xa nina ke bantu bathandekayo baseSwiss nisiva ngesixeko esithile kumanye amazwe esingaba kude, mhlawumbi awuzange walibeka inyawo lakho phayana. Kodwa noba yiphi indawo exeliweyo, noba kuseTimishwara, kumele nditsho uba ndandike ndashumayela eTimishwara emva phaa kwiminyaka ye-1960 xa uButcherest eqelile ukuba ndashumayela phaa iminyaka eyadlulayo neenyanga ezintathu, noba nguHermansburg nokuba kusezixekweni, nokuba kuphi, noba kusePrague, noba kuse East kwiMpuma Berlin, noba kuphi kunentsebenzo okukhulu nangoku xa iBrandenburg amasango ayo avulwa iintsuku ezimbini ezadlulayo. Sonke sazalelwa kwilizwe kwaye saba nesabelo kwimbali yalo, noba sinoxanduva ngalo okanye sinalo. Ndithe ndavakashela isakhiwo saseReichstag, amaphana eBrandenburg kumasango aseBrandenburg amaxesha amaninzi ndicinga uba kuzawuvulwa nina. Kuthi kwaye oku ayontetho yosopolitiki le, inguqu yamva nje ithetha ukuthi singena kumsinga wokugqibela wamaxesha esiphelo. kwaye kumele nje ukubone ngokubona kwesiprofeti osebhayibhile. Isiprofeti osebhayibhile asiboni magunya amabini kwimaxesha esiphelo, enye kwelinye icala le lonxweme, enye kwelinye icala lonxweme. Isiprofeti osebhayibhile sibona irhamncwa elinye, igunya elinye, hayi intloko ezilapha enye iphaya, kodwa Europe iyonke le okuke iya ibonakala nje phambi kwamehlo ethu, ukuze iyenyukazi elikhulu lingahamba kunye nelirhamncwa. Zonke iindlela zepolitiki zikhokhela eRoma ngokwenguqu yazo. Kaoba sisazi kumele siqiniseke ukuba siyawasebenzisa amasango avuliweyo. Ungacika indlela endiziva ngayo ngoku ukuba ndingahambela eLeipzig naseDresden, kwe ndingahamba ndiye naphi na kwindawo ebiza uba yimpuma Jamani, ndime naphayana kwisikwere ndishumayele kuze konele intliziyo, kwaye ndizawuthi ngokukhawuleza ndikwazi ukushumayela ivangeli pha eWenselsia, kwisikwere saphayana nakwirhulumente lwaseBucharest. Thixo uthe wavula nje iminyango, kwaye asizukuma nje thina sibone into eyenzekayo ngokusopolitiki. Sizawusebenzisa ixesha lifutshane esithesalunikwa ukuze sishumayele ivangeli emangalisayo yobukumkani. Ndithanda nje ukunqwena ukuba ngenye imini sonke siza kuphenjelelwa, kuba xa kusithiwa namhlanje siseprague, ngoku saba seprague. Xa kusithiwa ngomsu saba seBerlin, ngoku sibe seBerlin. Xa kuphiwe kusithiwa emva kwemini yangomsu soba seGeneva, sibe seGeneva. Yanga intshukumo ingahamba kuthi sonke xa ndicinga ngokwahluka kumazwe ethu. Kukangaphi ndiye ndajonga nditsho kwa ukuwelela eBerlin ufakwa kwibhokisi yeplanka uhlale phantsi kudlula iyure ngakhange kubekho mntu othetha nam. Ndithe ndathatha isivumelwano esikhulu ngenxa yecebo likaThixo, kwaye ndivuya kakhulu kuba ndibone ukuba akukhange kukhuphe zimpempha zokuba ndibanjwe njengoba injalo urhulumente waseGermany naseCzechoslovakia ngamanye amaxesha. Kodwa izinto zitshintshile ukuba inguquko, inkululeko yokuhamba iye yavunyelwa kuyo yonke indlela. Omnye benokuthi inyanga, unyaka onenyanga ezintandathu ezidluleyo, abantu baphayana kwimpuma babesithi bakwazi ukuhamba baze eCrefeld. Xesha elidlulileyo apha ndiyakhola zimoto ezintandathu ezivela eGDR ngoku kwindaba kwimihlangano yonyaka silindele abantu abangaphezu kwamashumi amathathu abavela eCzechoslovakia nakwimanye amazwe. Kungekudala sisayikuthi Europe empuma neEurope entshona, sawuthetha ngeEurope emanyeneyo, kwaye akuyibakho nto engenye kwikamva elisondeleyo. Osopolitiki okanye abanye babo nje ababoni ngokucacileyo, kodwa bathetha ecaleni kwenguqu. Kodwa uThixweni yaqinisekisa ukuba yonke into yenzeka ngexesha elililo nangendlela eyiyo. Njengoba nditshilo, ndithanda ukuthi ngokukhawuleza ndichukumise kwiminyaka edlulele ishumi, namhla sinemhlangano wethu wonyaka kawonkewonke, kwaye ndiye ndashukunyiswa ke luhambo lwam oluza apha. Ndiye ndabhabhela kakhulu ngaphezulu kokuqhuba nje mvanje, kodwa eli xesha ndize ngemoto izolo, kwaye iikhilomitha ezintlanu phambi kwebhasele yonke into ibivaliwe, imoto zimile pa endleleni koko ndathatha indlela ezawudlula eRheinfelden ndawelela phayana ndaqhubela ngapha ndidlula eRhine Bridge pha ubheka eSwitzerland emva koko ndaza ndicinga uba kwindlela kawonke wonke eyesithathu ndafika phana indlela yakudala ndandikade ndiqhubela phayana rhoqo ngecawe cawe yokugqibela inyanga phayana kwiminyaka ye-16 ne-70 ndabona phayana uphawu oluthwile lwendlela apha naphaya inyembezehle emehlweni am kwaye ngelaa xesha indlela esiyaziyo namhlanje ayisekho ndathi inkosi kuyo yonke le minyaka oko unathi kwaye uthe wasisikelela ndive nje uvuyo lusihla ngaphakathi xa sibuyela kwinguqu nje ngo-1979 yayingumnyaka othembekileyo owathi wasebenza kum nabaninzi abanye umzana uRus ulapha namhlanje ndiyamamkela nje ngokufudumeleyo ndiyathemba uyawukwazi uthetha amazwi ambalwa emva kwexesha nje kodwa 1979 ngenyaniso yayingunyaka wokuhlaselwa ngusathana uhlasela icebo likaThixo ehlasela intando kaThixo ukwaye sizawubona ukuba inguqu yopolitiko neyenkolo ihambisana ngokufanayo kubani ongawukhumli unyaka we-79 isha yayigutyungelwe ikomeni yabhabhela eParis yaya Iran qala ke yabisePersia ngokwinguqu yaqala esithi ngoku siyijonga semva iminyaka elishumi eyadlulayo kwaye sibona ntoni phantse nendlela esisiqingatha uThixo wabona kulungile ukuba abeke umhlekazi uGorbachev endaweni elungileyo elizweni kwaye siyayibona into eyenzekileyo usukela ngoko inkqubo yokugqibela yobuStalin iwile yonke iEurope ngoku ikhululekile kwaye oku kuzawuza nako kwaye kubandakanye inkululeko yokuhamba hayi kuphela eyokuya phambili nangasemva kodwa kunjalo eyokushumayela singakuvuyela sibe njani na oko abo bathe baba namava ngakho oko ngokubonakalayo kwaye andikuthethi okuba ndifuna hlisela phantsi into kodwa mele sibe namava ngakho kude kube sekupheleni kwe-1960 nabantu ofuna usuka eGermany aye kwintshona Berlin kuyawumele banyamezele ukuhlukunyezwa mele bala imali yakho xa ungena bala imali yakho xa uphuma ngoku wawuhlukunyezwa kumele uhambe phayana kwiimethi zenkomo ushiye izifo zaseGermany ngasemva ngoku zingazungena e-GDR nabana othe wabanamava ngokuhlukunyezwa ngokwaneleyo ngendlela endenza ngayo nditsho nasemva phayana banditshutshisa kodwa ubaba lukaThixo zange bandifikele sekupheleni kuloo nto andiyithethi le nto ukuze nditsale umdla kum ngendlela ethile kodwa ndikuthetha nje ngalo uvuyo kuThixo wam usoloko endikhokhela nditsho nakumaxesha amabi ukuze ndingayibalekeli uxanduva ndicinga ngohambo luya eCzechoslovakia kwaye nje ubusazi ukuba ukuwelisela izinto zenkolo uzifake elizweni yayilityala elo kurhulumente nabana ofunyanwa emotweni yakhe phethe ezo zinto wayephelwa inkululeko yakhe khumbula ngenye imini ndandingena kwisixeko saseChev xa ndandiwelela kwimida eyohlula ilizwe phayana ndandinencwadi phayana kunye nentshumayelo lamakhasethi phayana phambili kumnyango phambili nasemva kwaze kwaza abantu abaqoqayo amapolisa ethi evula onke iminyango kwathaphuma yayilindenekazi ke lihlolayo uyazi soloku bani imvalo elingaqhelekanga kuhlolo lunjalo wahamba wajikeleza imoto eqala kwisitulo sangaphambili waya phaa kwibhonethi emva koko wayebhutini waze wajikeleza wabeka isandla sakhe apha kule nto inkulu kule bhokisi inkulu waphinde wayibuyisa kwakhona ndabe ndibukele ungacinga uba ndiziva kanjani ke ngoko yayinoba sisiphelo sohambo lwam eso ukuba wayephakamise itawuli nje eyayiphaya ndinokukhumbula nje okumangalisayo ngokukhokhelwa nokulungiselelwa nokukhuselwa kuThixo ophilayo andicingi uba lalikhona ixesha kakhulu ngeroma apho ndangena khona neebhayibhile eziyi-6 ndavula suitcase yam wathi lathi ipolisa uzokwenzani ngezi bhayibhile lathi ndiyazidinga iibhayibhile wathi kodwa udingi benye ibe yakho uthini ngezinye ezi ndathi zezabahlobo bam watsho nje ngokukhawuleza ngoko vala uhambe ke umke apha ndenza loo nto kanye ndandivuya kakhulu uba ndenze njalo zikhona kwaye ngadwelisa iimeko ezinintsi namhlanje apho ndazi ngokweepesenti ezilikhulu ukuba uThixo uyanceda uThixo uyalungiselela wayephaya ngesandla sakhe sokukhusela ngenxa nje igama lakhe ngenxa nje yelizwi lakhe kwiminyaka yokugqibela emihlanu kakhulu sukela uGorbachev wangena emandleni sithe salibona yonke impuma yeEurope ikhululeka kwaye izawusuka konye udidi lobukhoboka iye kwelinye siyakwazi oko suka kubukhoboka bepolitiki uya kubukhoboka benkolo siyakwazi oku uba zonke icawa bezingamanga emva koko khonto ibinokwenzeka kodwa masikushiye ngolo hlobo ngoba kungena kanye kwicebo lexesha lesiphelo njengoba nditshilo ngaphambili siyavuya ukuba kuhamba ngendlela ekuhamba ngayo enye into ebalulekileyo yile yoba ukuba siyazilungiselela ukuze sizalisekise umsebenzi wethu andazi nokuba kuzawuthatha eminye iminyaka emibini okanye emithathu kodwa ngoko njengoba ndizame ukutsho ngaphambili akusayi kuthethwa ngamagunya amabini kodwa aya kumanyana wonke umntambo kuya apho ekumele abe khona ngoba kumele kwenzeke ukuba ngavakaliswa kuthiwe ngoku luxolo nokunqaba kwaye kuza kwenzeka ngoba sitshilo isibhalo zonke iingxoxo kwiziqhushumbisi yonke enye into kwizixhobo zeziqhushumbisi izawuba nenkqubela phantse yonke iveki yonke inyanga kuzawuba khona iziqhushumbisi ezintsha uba yinkosi ibilapha namhlanje yayinokubiza kuthi sonke ngelizwi elikhulu xa ezi zinto ziqala ukwenzeka ngokujonga phezulu phakamisa iintloko zenu kuba intlawulelo yenu isondele sele sizawungena kunyaka wokugqibela wesi sizukulwane okanye kwimillennium iminyaka elishumi yokugqibela kude kube yimillennium nandiqinisekile uba inkosi izawubuya ngokukhawuleza ingaba kunjalo kuwe mna ndiqiniseke ngokweepesenti ezilikhulu uba inkosi izawubuya ngekudala akho namnye kuthi ozawuba sisidenge athi aqikelele unyaka akukho sidingo saloo nto loo nto leyo iphambene kodwa sikhona isibhalo kwincwadi yokuqala uTesalonika isahluko sesihlanu esichukumisa zonke iintliziyo zethu kwaye sele sisalisekile ndithanda ufunda izibhalo ezimbalwa kwesixeko incwadi yokuqala uTesalonika isahluko sesihlanu umqolo wokuqala ke kaloku ngawo amaxesha namathuba abazalwane akufuneki ngando ukuba ndinibhalele kuba nani ngokwenu niyazi ngokucacileyo ukuba imini yenkosi njengesela ebusuku yenjenjalo ukuza kwayo kuba enikweni bayakuthi luxolo nokunqaba abo bayakufikelwa yintshabalalo ngebhanqo kwanjengenimba komithiyo baye bengayikukha basinde ke nina bazalwane anisebumnyameni ukuba imini leyo inigqubule njengesela nonke nina ningabokukhanya abemini asingabobusuku asingabobumnyama ngoko ke masingalali njengabanye aba masiphaphe sibe zingcathu ubabaleleyo balala ebusuku nabanxilayo banxila ebusuku ke thina bangabemini masibe zingcathu masinxibe isigcina sifuba sokholo nothando nesigcina ntloko esilithemba losindiso ngokuba uThixo akasimiselanga ngqumbo usimisele ukuzuza usindiso ngayo inkosi yethu Yesu Kristu ngokuba khona abantu emhlabeni abangaphile bumnyameni abangaqikeleliyo kodwa bayohlula into eyenzekayo ngokwelizwi lesiprofethi khona ilizwi elimangalisayo kuDaniel isahluko setoba Daniel isahluko setoba mqolo amashumi amabini nesithathu uDaniel isahluko setoba mqolo amashumi amabini nesithathu kwaphuma ilizwi ekuqaleni kokutarhuzisa kwakho mna ndize kulixela kuwe kuwe ngokuba ungonqwenelekayo nanku ke lo mxholo le ndibhekisela kuwo liqonde ke ilizwi uqonde umbono siyavuya kakhulu kuThixo ngalo uqhagamshelwano lwelizwi lakhe nomoya wakhe siyavuya kakhulu kuThixo ukuba sixhumeka kuzimvo okanye kwimvakalelo kodwa singanika umdla elizwini kwaye kakhulu ke kwilizwi lesiprofethi ukuze sikwazi ukuqonda inguqu ezenzekayo ngoku that you may understand the revelation live ke ilizwi ukuze uqonde umbono to say that ayo kukhumala nje uba sithi kuphela ngabo banika umdla ngenyaniso elizwini banokuqonda umbono ngabe njalo kuphela ngabo abanika umdla ngenyaniso elizwini likaThixo hayi kuphe ufunda nje kodwa befunda ngoko besemthandazweni benika umdla kwanje bakubhaliwe ngoDaniyeli banje bawaqalayo ukuthandaza lafika ilizwi kuye Sahluko seshumi umqolo oqala. Daniel sahluko seshumi umqolo oqala. Ngomnyaka wesithathu kaKoreshi kumkani wamaPesi wachilelwa ilizwi uDaniel ogama libizwa ukuba kuBhelethatshazari. Elo zwi linyaniso lingisingisele eluzengezeni ke olukhulu. Waliqonda elo lizwi wabanokuqonda umbono. Amadoda kwaThixo, njengoba kusithiwa amaxesha amaninzi, abazange bazilazile entweni nje baqikelele bamkele isitshilelo esivela kuThixo malunga nento ibisenzeka. UDaniel waxelwa ucacileyo ukuba oku kubhekisele kumxesha lesiphelo. Usahlo sokugqibela ithi ityuni incwadi kude kubeka ixesha lesiphelo. Bawuthi abantu xa bekuhlola kuze kwandiswe nje ulwazi. Siyavuya enkosini ngoba ithe yathuma umkhonzi wayo umprofeti ukuze sithina samkele intshayelelo kwilizwi lesiprofetho. Kwakumele uba kube khona umprofeti ovela kuThixo. Siqinisile ngokukhulu ngako oku kule ndawo ukuba sikhange sibekele bucala into uThixo ayenzayo, kodwa kubulumko bethu bokuba sibe ngabokomoya sithe sahlonipha isigqibo esingcwele kwaye sikholwa ngeentliziyo zethu zonke into umzana wethu othandekayo uBrenham ayingqinileyo ukutsho wawaxelelwa ngoMeyi 1946 njengokuba uYohane wayethunywe ukuba azakuzela ukuza kokuqala kaKristu. Ngoko ke luthunywe nomyalezo oza kuza kuzela ukuza kwesibini kaKristu. Kwaye abantu baqhubeka kule nto bahlekise ngayo. Bakhona abantu emhlabeni abayinxalenye yale nto uThixo ayenzayo ngoku. Undoqo ukuba nesabelo kwinto uThixo ayenzayo kumele uba ukholwe izithembiso zeli xesha. Kuphela xa sikholwe izithembiso sinokuzibona zaliseka. Umntu olahlekileyo angasindiswa kuphela uba uyakholwa uba usindiso luyafumaneka kuye. Uxolelo lungafunyanwa kuphela ngabo bakholwayo ukuba uThixo usixolele kuKristu. Zonke izinto zithe zamiselwa kubuso bokholo. Nabana ongqinayo ngomlomo uba uyakholwa ngendlela esijonga isibhalo kumele ukunjalo angakhethi ukuba ufuna ukukholwa ntoni, kodwa mele akholwe sonke isibhalo ngendlela esijongayo. Oku ke kubandakanya inyaniso yokuba inkosi ithembisile uba izawuthuma umprofeti Eliya, hayi Elisha umTishbite okanye omlandelayo Elisha, kodwa indoda yomoya ngokomoya enamandla kaEliya inomoya namandla kaThixo. Indoda ithunywe nguThixo inomyalezo ongcwele weli xesha. Ukuze samkele umyalelo ngokwesitshilelo esingcwele bonke ababhali bebhalile, abaprofethi betyhila lonke icebo likaThixo ngokwelizwi. Zintanda, namhla iChristmas ngokwekhalenda, kwaye ngaba kulungile uba singaqaphela ingcinga yokuthi ilizwi laba inyama lahlala phakathi kwethu. Kwakukhona iChristmas, kwakukhona ubusuku, kwakukhona ubusuku obuthulileyo, kwakukhona iBethlehem, kwakukhona ithuba apho ilizwi laba yinyama xa uThixo wembatha ubume bomntu ukuze asihlangule. Ngoba ngaphezu kweminyaka engamakhulu asibhozo kude kubelela thuba, Isaya isahluko sethoba umqolo wesihlanu nowesithandathu wabhalwa, kuba sizalelwe umntwana, sinikwe unyana ngesaquphe kwazaliseka. Asiyami ngokwekalenda, sonke siyazi ukuba kwakukwixesha elahlukileyo abo bathe bangamakholwa bakholwa inyaniso zecebo losindiso. Kungekho kuxoxa ngako oko, akhathaliseki kum uba kwakunini. Into ekhathalisekayo kum kuba kwenzeka, kuba kwakukhona imini apha iNkosi yozuko yehla yeza kuthi yaze yombatha ubume bomntu ukuze ibe nethuba lokusihlangula, nditsho nokusihlangula emzimbeni wokufa. Isaya isahluko sethoba xolo esithandathu uthi kuba sizalelwe umntwana, sinikwe unyana, umthetheli oba sesixhantini sakhe, igama lakhe yawuthiwa ngummangaliso, ngumcebisi, Thixo ligorha, usoninanini, umthetheli woxolo. Akuyi kuphela kolawulo lwakhe phezu kwetrone kaDavide noxolo naphezu kobukumkani bakhe bokuyalele akumisele ngomgwebo nangobulungisa. Yabona kude kube nginaphakade ukhuthalo lwenkosi yemikhosi liya kukwenza oku. Amen. Uya kukwenza oku. Isiqalo senziwa kudala ngoku sisondela ekupheleni. UMathewu sahluko sokuqala umvangeli ucaphulela umxholo kumqolo ngashumi amabini.
Joyfully emphasize once again that this was based.
Mathewu sahluso qala umqolo wamashumi amabini kwaye ngovuyo siyagxinisa ukuba oku kwakubhekisele ekuzalisekeni kwesibhalo. Mathewu sahluso qala indawo yesibini kumqolo wamashumi amabini.
Fear not to take unto thee Mary.
Yosefu nyana kaDavide usakoyika ukumthabathela kuwe uMaria umfazi wakho, kuba oko kukhawuliweyo phakathi kwakhe kungomoya oyingcwele.
And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name.
Kwaya kuvelisa unyana,
for he shall
yakubiza igama lakhe ukuba nguYesu,
from their sins,
kokuba uya kubasindisa abantu bakhe ezonini zakhe, ezonini zabo. Kokumamela ke kumqolo olandelayo ngoku konke okukwenziwa khona ukuze kuzaliseke oku kwathethwayo inkosi ngayo umprofeti esithi, uyabona, intombi iya kuba nomntwana. Ngokunjalo ke konke okukwenziwa khona ukuze isiphalo sizaliseke. Kwakukhona imini iyokuza kwenkosi yethu kweli hlabathi, kwaye siyavuya ngako oko. Sifunda uLuka isahluko sesibini kulo mxholo. Luka isahluko sesibini, kunintsi esingakufunda apha, ndizawuchukumisa kwingcinga ezimbalwa nje apha naphaya. So umqolo wesine kuya phambili. Uluka isahluko sesibini umqolo wesine. Wenyuka ke noYosef evela kwela seGalili. Kumzi oyiNazarethe waya kwela kwaYuda. Emzini kaDavide ekuthiwa iBethlehem. Ngenxa yokuba bengowendlu kaDavide. Engowemizalwane yakhe. Uthengwa kumele anyuka ephayana. Ungaqhubeka ufunde. Kwakubhalwe kumprofethi uMika. Ba wena Bethlehem. Efrata. Wena mncinci nje. Umize zizwe zakwaYuda. Kodwa kuwe kuyawuphuma. Oza kuba ngumlawuli kwaSirayeli. Nesibhalo kunjalo kwakumele saliseke. UMika. Sahlo sesihlanu. Umqolo wokuqala. Wena Bethlehem Efrata. Noxa umncinci kumawaka kwaYuda. Kodwa kuwe kuya kuphuma kuvele kum. Lo uzoba ngumlawuli kwaSirayeli. Oya kuhamba usukele kudala kude kube nginaphakade. IBethlehem kuwe kuya kuvela. Ngela xesha esi sibini kwakumele sinyuke siye eBethlehem. UThixo angasebenzisa abalawuli basemhlabeni ukunika umyalelo ukuze lonke ihlabathi libalwe. Kwaye esi sibini ngokunjalo sisendaweni apho kumele sibe kusengela xesha ukuze kuzaliseke isibhalo. Kulula nje iyandongamela into yoba uThixo aliphaphele ilizwi lakhe. Hayi kuphela iminyaka engamawaka amabini adlulayo uThixo alijonge ilizwi lakhe namhla kwaye uyabamisa okumkani aze awabasuse okumkani ukuze izibhalo zizaliseke kuyo yonke indlela. Ngoku iva ke oku le nto imangalisayo ikuluka isahluko sesibini umqolo wethoba. Babona ngesithunywa senkosi simi phezu kwabo. Bathi nobuqaqawuli benkosi baba bengezelela ngenxa zonke. Besuka boyika ngokoyika okukhulu. Isithunywa eso sathi kubo musani ukoyika kuba yabonani. Ndinishumaye izindaba ezilungileyo zovuyo olukhulu oluya kuba bubo kubo bonke abantu. Kuba nizalelwe namhlanje emzini kaDavide umsindisi onguKristu inkosi. Kwaye umqondiso wanikwa. Kwaye iyakuba ngumqondiso lona kuni. Niyakulufumana uswana lubotshiwe lileli esitalini. Ngesaquphe kwabakho inkitha yezithunywa zasezulwini zidumisa uThixo. Sithi uzuko kuThixo kosenyangweni nasemhlabeni kubekho uxolo phakathi kwabantu kwawo akholiswa ngabo. Elizo kunjalo licacile khona abantu emhlabeni abo kuhleli khona ukumkholisa kakuhle uThixo njengoba kweza phezu koKristu wamazibulo. Lo ngunyana wam oyintanda endikholiswe nguye. Ngoku zikhona iintlahlela ezizalwe ngumoya kaThixo ezokuhleli khona ukukholisa kakuhle uThixo. Iqela labantu eliphantsi kwezulu elivulekileyo. Iqela ezo phezu abo umoya kaThixo uhleli phezu kwabo ukuze agcinezele kuthi itywina elingcwele. Isiqinisekiso sokuba uThixo samkele kwaye sithe sabalubango lukaYesu Kristu. Zintanda kuba besifuna ukuya kuzo zonke iziphalo besawudinga iyure uba izomini inye into ebonakala ibalulekile kum kuba ezi ziphalo zingazaliseka ngathi akhathaliseki ukuba athathe ixesha elingakanani kulungile ukuba sijonge kuzo ngomthandazo kodwa yona nto ebalulekileyo ukuba ngaba ezibhalo zibonakala ziyinyaniso kwaye ziyazaliseka kubo bomi bethu uba sithabathe nje eli lizwi ngokulula lithethiweyo apha uzube kuthixo senyangweni nasemhlabeni uxolo ebantwini abo uthixo aba akholiswayo ngabo bakhona ngabantu abathe bafumana uxolo kunye nothixo abantu abathe bafumana uxolo kunye nothixo njengomsindisi wabo banoxolo kunye nothixo banoxolo omnye komnye akunakwenzeka ukuba uthi ndinoxolo nothixo ngexesha elinye ube unobutshaba nomzana wakho nodadeno akwenzeki enye kwezimbini iyalahlekisa iziphalo ezincele zithi uba kunokwenzeka nje uba kuhleli kuni hlalani ngoxolo nabo bonke abantu njengoba inkosi njengomthethelo woxolo yayingenokunqanda abantu ngoba bazithobe phambi kwakhe yena ngokwakhe wagcina uxolo wazisa uxolo wawulumisela uxolo thina njengabantu abahlanguliweyo njengabantu abafumene uxolo kuthixo ngayo inkosi yethu uYesu Kristu mele ukuba singabenzi boxolo nditsho naxa into ingathi ishushu siyaqaphela asiyivumeli ukuba ikhule ngakumbi kodwa siyazivumela ukuba setyenziswe inkosi ukuze uxolo lushiyeke lukhona ngaphakathi kwethu lusinqungile uxolo kunye nothixo uxolo omnye komnye ukukholisa kakuhle uthixo kuhlale kumhlambi ohlenguweyo kwintlahlela awu bakholwa lonke ilizwi ngokuvela entliziyweni libe lityhiliwe kubo ngawo umoya ongcwele asifundiswanga ngabantu kodwa ngalo babalo sifundiswe nguthixo ndithale ukuba ngokukhawuleza ndichumise kule miqondiso yexesha lesiphelo ngokaluka isahluko sama-21 uyazi kwinkonzo yelolu hlobo zinintsi izinto kumele kubhekiselwe kuzo kuluka isahluko sama-21 sineshwangathelo esimangalisayo sento emalunga nathi kumaxesha esiphelo okanye into ezawukwenzeka okanye into eseyixeliwe usowamqolo wama-25 kuya kubakho imiqondiso elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini nasemhlabeni kubekho ukuxinezeleka kweentlanga zithingaza lugquma ulwandle namaza iintliziyo zabantu zisilela ekoyikeni abantu besifa koyika nakukulindela izinto ezilizelayo elimiweyo kuba amandla ezulu aya kuzanyazanyiswa bayakwandula ke ukumbona unyana womntu esiza ngelifu enamandla nobuqaqawulo obukhulu then look up and lift up your ke kaloku zakubona ukuba ezinto ziyaqala ukuhla sukani nime niziphakamise inhloko zenu ngenxa yokuba iyasondela inkululeko yenu wathetha umzekeliso kubo wathi ukhangeleni umkhiwane nemithi yonke.
Let us pause here for a moment. Everyone knows.
Sime apha nje okomzuzwana. Wonke umuntu uyazi ukuba le nto ethithi umthi womkhiwane ibhekisela kubantu bakaSirayeli. Yeyiphi ke okweminye imithi zonke ezinye izizwe ngokulula kumele baphose ijokwe ethi yabonakaliswa kubo ngoba ixesha lifikile. Natho kunjalo asifuna ungenelela ngokwepolitiki, kodwa siyayibona into eza kwenzeka emva kwemfazwe yelizwe lonke yesibini. Ewe, ubukhosi obukhulu beBritish baphelelwa uba umntu angathetha inyaniso, omnye akanothetha ngeBritain enkulu, kodwa uyawuthi ngokulula nje iBritain encinci. Ngo-1945 kwakukho malunga nesizwe ezingamashumana nethoba phantsi kolawulwa lobukhosi. Namhla ubutyebi obuqhelekileyo buyenzeka. Kumele kwenzekeni ngoba ubukhosi obukhulu, abantu bathe bashumisa ijoko yengcinezelo baphuma eAfrika, baphuma eAsiya, kuyo yonke indawo. Kwaye ngoku sibone into enye kwiEurope yaseMpuma. Kwaye ndiyathemba ukuba ucalulo laseChina liyakuwa, kwaye uvakaliso lomyalezo wosindiso kwigazi lemvana emnqamlezweni eCalvary ngokunjalo lungavaliswa phayana ngokukhululekileyo yanga kungazaliseka kuba levangeli yobukumkani kumele ishunyayelwe kubo bonke abantu iilwimi neziyizwe. Kwaye ngoba uThixo ekuthethile uyaliphaphela ilizwi lakhe ukuze kungabenzi lafika ixesha ngexesha elilo kuyakwenzeka. Ngabe uyakholwa? Mna ndiyakholwa. Kumele somelezwe elukholweni lethu ngazo izinto ezenzekileyo kwiveki zamvanje, imihla neentsuku, uba uThixo uthe ngenyaniso wolula usandla sakhe kuyonke indawo. Ubani wayelapha ixesha elidlulileyo xa ndandibuzwa emva kwenkonzo uba yintoni nokwenzeka eRoma, kwakuphantse ndaphantse nje uhleka. Ndathi nje ekrele selibekwe ezincanjini zikatshetshoske, kodwa kwiindlebe zombini akakakuva, kodwa uza kufisa isiqaqa esitulweni sakhe. Yayintoni? Iiveki nje ezine ezidluleyo kwakusele kuyimbali zintanda, akukho kuma kule nguqu nakanye. Ixesha liyaxhesha kwaye kumele nditsho kwakhona kumele siqinisekise ukuba siyafumana siyafumaneka kuThixo uba senze ukuba sifune uba kuvulwe iingcango ngethuba umanyano luthe lwenzeka. Nayo ko oko kuthe kwaziswa ungayicinga into enokwenzeka. Thina singeyonxalenye yale nto inkulu, saba ngaphezulu kunendlela esiyo namhlanje. Kumele ibe lixesha lesitshilelo samandla kaThixo, ixesha lokungqinwa kwelizwi, yaba lixesha apho amandla ovuko kaYesu Kristu Inkosi yethu azoba yinxalenye yemihla yethu ngemihla ezidingo ezinjalo. Wonke umntu unokuba onkela uThixo ngayo yonke indlela kuwo ngumhlangano, hayi kuphela umntu womkhiwane. kodwa yonke eminye imithi ithe yathubula yaze yakhululeka. Eyokugqibela athe bashukumisa ubuso babo, gqibe bashukumisa ijokhwe yobukomanisi nawo yonke yobustalin, befuna inkululeko, inkululeko yepolitiki leyo. Ngokunjalo ukuzalisayo kwesibhalo phambi kwamehlo ethu, andazi kuba ndakucela oku kwixesha elidlulileyo, kodwa ayingeni apha. Kodwa siyavuya ukuba sikwazi uba lingqina ngayo le nguqu, kwaye ngexesha ndabona uvuyo ngayo uGorbachev, Monica noHoneka kwiPuma Berlin. Ndatsho nje ukwam ngaphakathi kwam lati namhlanje uyavuyelwa, ngomso uzawukugxothwa. Yazi esilungwini akuthiwa ndigxothiwe, kumele uthi ndiye ndagxothwa. Ungathi hayi kuthiwe mandihlale phantsi, kodwa yithi ndiye ndagxothwa. Ndaguqulela oko kwisiJamani ndathi namhlanje uyavuyelwa, ngomso uzawubugxothwa. Kwenzekani? Kuphela kwadlula iveki ndakutsho nje kwakhona, kwaye ubaba lukaThixo sithe samkela amehlo athanjisiweyo, safumana uqondo kungcwele kwipolitiki nakwinkqubo yenkolo, kwaye siyabona ukunjalo kwizithembiso phambi kwebandla ukuba yenzeka, kwaye uThixo uliphaphele izwi lakhe ukuba lizalisekise. Iyaqhubeka apha kuLuka 21 qola amashumi amathathu. Xa ngoku nibona kusenzeka izinto, yazini ngoku ihlobo lisondele. Ngoku okwenzekani ngoku? Ngoku kumele siqaphele ukuba siyanyanzela uba siqaphele, akusacaciswa. Sinyanzelwa nguThixo uba siqaphele ngako ukuzaliseka. Ixesha lifikile, lisondele. Akusondela kuphela kulapha, qola amashumi athatha nanyethi. Ngokunjalo nani xa nithe nazibona ezi zinto zisihla, yazini ukuba bukufuphi ubukumkani bukaThixo. Xa sibona konke oku kumele siqaphele kuba ubukumkani bukaThixo busondele. Haleluya! Mabonge uThixo ophilayo. Musani ukoyika, mhlawumbi incinane, ningajongajongi nisoyika, kodwa mthembeni uThixo wenu. Uza kubakhathalela abantu bakhe. Uthe wathatha uxanduva ngabo, ngoku siyaqaphela uba ngazo ezi zinto ukumkani wamazulu. Ukuqaphela kumkani bukaThixo emhlabeni kuyakwenzeka, njengoba sifundile ekuqaleni kumprofeti Daniel nakwisityelelo sesihlo seshumi nanye. Ngoku ubukumkani buya kuvuka, obungazutshintshwa. Bonke obunye ubukumkani kumele buthobele kona, kwaye inkosi yabo kumkani kuwo wonke umhlaba ngalo mini igama lakhe iyaba lilo lodwa. Oku kuphaka umxholo ukuba kuyaba khona ukukhanya ngexala ngokuhlwa. Uya kulawula nje ukumkani thina sinaye. Umqolo wamashumi athatha nesibini. Inene ndithi kuni, asikuka sidlule sizukulwana zide zihle zonke ezo zinto, liya kudlula izulu nehlabathi, kuyona amazwi am akayi kudlula. Oh, sisiqinekiso esinjani esikhoyo apha! Izulu nomhlaba liya kudlula. Odumisayo wabona izulu lisongeka nje ngencwadi esongwayo lidlula kubhale okunjalo kuma iphero sehlo sokuqala izulu lenyuka izulu elitsha liyadalwa ilizwi lishiyeka ngonaphakade kuba uthixo akasibizelanga ngqumbo kwa uthixo ngithixo naphakade ngoko singakhululeka kuloo nto izulu nomhlaba liyawudlula yohane yabhala kwisitshilelo utshile abone izulu elitsha nomhlaba omtsha kodwa zange abone ibhayibhile entsha inye kuphela ibhayibhile linye ilizwi likathixo umnqubisi omdala nomtsha ilizwi lanaphakathi lothixo wethu kwaye ngokwelizwi kathixo anaphakathi icebo likathixo losindiso kuthixo wethu singayinxalenye yeli cebo losindiso singayinxalenye yebandla lenkosi amazwi okugqibela njengesilumkiso kumkolo wesine silumkeleni ke hleze zisindwe iintliziyo zenu kukuzingxala nakukunxila nangamaxhala obomi ize loo mini inifikele ngebhaqo kuba iya kubazela njengomgibe bonke abahleliyo phezu kwehlabathi lonke phaphani ngoko amaxesha onke nikhunga kuze kuthiwa nikufanele ukuzisaba zonke ezo zinto ziza kuhla nokumiswa phambi konyana womntu ngamazwi amangalisa njani lo mxholo ukukhumbuza ntoni zanodade xa isithi ngoku loo mini ikufikele ngebhaqo ngokuqinisekileyo phantse incwadi yokuqala iTesalonike isahluko sesihlanu njengoba sifundile kulungile incwadi yokuqala iTesalonike isahluko sesihlanu kuthetha inkosi umlomo wenkosi yethu apha qhutywa ngumoya ngaye upawulos uthi yena abathendekayo nikhosi ebumnyameni balomi yaze yanamkela njengesela hayi sonke singabantwana bokukhanya singabantwana bemini osiyaxelela ukuba ukuze loo mini inganifikeli ngebhaqo njengomgibe ayinakusothusa siphaphamile siyathandaza siyaqaphela imiqondiso yexesha kwaye siyavuya kuthixo ngeentliziyo zethu zonke nomphefumlo uba sivunyelwe ukuba siphile kweli xesha ekuvaleni ndithanda ukwenza olu phawu ndiyavuya uba khange ndibe na-86 namhlanje kodwa ndana-56 kwaye inkosi iya kundenzela ibabalo soloko esandikhumbula uya kundinika amandla itsho nokuba ngamanye amaxesha kuba nzima sekunjalo ke njengoba ihamba imini namandla anjalo ke kwandithanda ubulela uthixo wam ngokuvela kwinzulu entliziyo yam apha phambi kweni nonke abathe bandithwala kuyo yonke imeko ezahlukileyo ehlabathini kwiminyaka edlulileyo athe wandigcina othe wanam wasindisa amawaka amakhulu wabonisa indlela yakusindiso kuye uthixo othimekileyo sikunika lonke uzuko ngoku nangonaphakade ingaba uyavuya ukuba siyaphila ngoku kanye ngoku sibona izinto ngamehlo athanjeso yavulekileyo Kwaye sinokuphakamisa iintloko zethu ngoba sisazi ukuba intlawulo yethu isondele. Thixo Somandla, Thixo kaAbraham, Isaka kaYakobe, uThixo ophilayo, uThixo umnqophisi omdala nomtsha, uThixo inyaniso, umdali wezulu nomhlaba, owaba ngumntwana wethu kuYesu Kristu, yangasikelela ngendlela nje emangalisayo. Kuyo ngendlela enjalo kungaviwa kubonwe iintsikelelo zikaThixo, singaba namava ngazo, sibe namava kunye noThixo. Kanye kwakhona ngithanda ukubonakalisa uvuyo lwam ngayo iminyaka edlulele ishumi, ndiyavuya ngako konke okuThixo akwenzileyo. Gcwele sisibindi novuyo kungafihlisi khona ithemba elikhulu siya kungena nakunyaka ozayo ngenyaniso iminyaka yokugqibela apha kwesizukulwana nemillennium. Into eqinisekileyo nokuxela ngayo bo uqinisekileyo yelo uhambe ixesha ubili ulo uya kusibamba isandla ahambe nathi ahambe phambi kwethu. Uthembisile ndiya kuba nani ngawo onke amaxesha kude kube sekupheleni kwehlabathi. Siyakholwa oku kwaye siyakuba namava ngako. Malidunyiswe lizukiswe igama lenkosi, amen.